Najua unajiuliza maswali mengi sana juu yangu. Natambua hakuna mzazi ambaye hapendi kuona mwanaye anafanikiwa. Naam.
Walter,
nahitaji baraka zako tu. Nikafanikiwe katika safari yangu. Najua hakuna neno gumu na zito kama kwa heri. But I have to go. Na mimi tutaonana tena. Thank you, Dad. Goodbye.
Unavyoniona mi amenifanya niwe fresh. God is good, oh, all the time. If unavyoniona na oh, mimi niko fresh. No wahala, there is Jesus everywhere, yeah. No wahala, yeah. There is Jesus in me. There is Jesus everywhere. No ahala, oh. There is Jesus in me. He's not far from me. And wherever I'm going through, He is there for me. Oh my Father, You are so good to me. Ninaimba na wimbo mzuri, You're my melody. Nikiwa na wewe, unanibebaga. Ninakuita mzee wa favor. Oh, ukiwa upande wangu, ndani awe juu yangu Bwana, Bwana we unatosha yawe. No wahala, there is Jesus everywhere, yeah. No wahala, yeah. There is Jesus in me.
Mzee wa favor, oh, 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 oh. No,